najimsafi.com.
It is Moscow day.
Beat killer.
Baby, hata tukilala wanze kulala wewe, afundo nlale mimi, nikulinde madhara visikusumbue, vijini visirani, hata kiwaga na njaa. Uanze kula wewe, afundo nile mimi, hata kama sijala. Ukishiba wewe ndo furaha yangu mimi. Ya habibi, natamani tuwe ndege, tukiruka mabawa ya gusana. Ikibidi penzi tuliweke zege, tuweke ukuta wabaya wasitone. Raha zizi pamoja tusimame dede, bega kwa bega situ ambatane. Tuweke ulinzi, penzi lisiwe lege lege. Aiwe, aiba. Baby nimekumiss, nikutambia hadith. Uku ukini kiss, mina wewe, mina wewe. Baby nimekumiss, nikutambia hadith. Uku ukini kiss, mina wewe, mina wewe. Nitakupa na mtima, nitakupa Kariako, Dar es Salaam nzima. Nitakupa cheo cha baba la baba, afu kwenye mwili taji chora chora jina lako. Umepewa macho unione mimi tu, umepewa sikio unisikie mimi tu, umepewa mgongo nibebe mimi tu. That's everything I do for you. Ya habibi, natamani tuendege, tukiruka mabawa ya busane. Ikibidi penzi tuliweke zege, tuki ukuta wabaya wasitone. Lahazizi pamoja tusimame dede, bega kwa bega situ ambatane. Tuweke ulinzi, penzi lisiwe legelege. Aiwe, aiba. Baby nimekumiss, nikutambia hadi.
It's collapsed.